Timeless. Noel. Your people. Gabriel again. Lala. Moya Safi. Boka Kimokosi. Lala Safi Naibambe.
Nani ya God, na devil tunampiga hat you. Check your life simple part 2. Nambogi tuko ndani, are you? Better enter the game, tell me calling for you.
Abuju, buju, 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 buju.
Watoi pia hapa nani kuna nafasi. Christ alisema sisi wote watoi. Rada Safi kwa Yesu, devil makasi.
Cool it.
Better stick to the plan.
Cool it.
Everything good, nothing wrong.
Cool it.
Biblically you are the one.
Wakivuta bangi, tunavuta hewa. Wakikunyo makali, tunakunyo maji. Wanasema oh oh, tunasema godo. Come on, kwa Yesu, hapa Rada Safi. I win your bet. Kwa Yesu bet. Hey, siwezi jibamba hapa na wewe uko nje.
Yeah.